Aye.
Le Chicago tu.
Aye.
Si wana penda kubang.
Kusa tena.
Auja ipenda. Kumisha nini?
Na kupenda. Siku zangu za uhai wote. Na kuke. Upate kitu japo so vyote.
Mama mtu bora. Mento, rungu shika tabeto Kaba mpaka kifuri beki flani mwa mnyeto Eko, na uspigi nyeto Mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko Mtoto nasi mtoto tui Mtoto kifuani ndui Bebe flani adui Yeso kai kiswangu Shanga nyingi rafu kukulana ajui
Auja
ipenda ya
Siku zangu za uhari wote
Takuke ya mama
Takuke Kupate kitu japo
Kisha napita Mandela Road Natukiwa chumbani Nafunguliaga kamziki Alafu navua boxer Mara we upeni piki piki Kama mapenzi safari mama agiza inesi Takupa vyote la swezi kukupa stressi Achana naono sema napigia kesi Abaliza mutu mutu zita tunguzia gazi
Takupenda siku zangu za uhai wote
Takukea mama
Kitu japo so vyote Takupenda Siku zangu za uhai wote Takukea Upate kitu japo so vyote
This love Sweet, sweet, sweet Atamu kama sugar Sweet, sweet, sweet Atamu kama pipi Sweet, sweet, sweet Atamu kama sali Sweet, sweet, sweet Oh, this love Sweet, sweet, sweet Atamu kama sugar Sweet, sweet, sweet Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Yo, ilibidi ndroge jasho Libidi upigwe msaku Kupata wewe mama mdru Libidi ni yazo Nisha maliza hapo chako changu changu chako Anasema tutachana mama mina Ukipika ntapakua Na kama kila wana ntakamua Umba tajambu wa minta Ingiza bili mama mdru Kilipanua
Japoso vyote Takupenda Siku zangu za uhai wote Takukea Upate kitu japoso vyote
This love Sweet, sweet, sweet Atamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Atamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Atamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Atamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet